Gavumenti yeyamye okwongera okukola ekisoboka okuziba emiwaatwa egiri mu kisaawe ky'ebyenjigiriza egyalonkomwayo alipoota eyakolebwa ekitongole kya Uwezo mu Uganda. Okusinziira ku nnyinza okwakolebwa, kyazuulibwa abantu wakyaliwo bingi ebyetaaga okukola mu kisaawe ky'ebyenjigiriza n'okusinga mu baana abali mu nkambi ezabundabunda, empandiika ey'abaana, abaana abaliko obulemu nga bakyali mu masomero n'obuvunaanyizibwa obw'abantu n'ebitundu byabwe ku ludda olw'omutindo gw'ebyenjigiriza mu Uganda. Dr. Cleophas Mugenyi, Commissioner w'ebyenjigiriza, ategeezezza nti ng'ekisaawe ky'ebyenjigiriza bagenda kufulumya enteekateeka namutaika emyaka etaano eneesobozesa okusaawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu ngeri n'obukulu obukozesa mu by'okusomesa mu Uganda. Ono era ategeeza nti wakyali obwetaaga obw'okussa mu nkola ebibadde byamala edda okuyisibwa kisobozesa okuyambako okugonjola okusoomooza okwalabikibwa mu alipoota naddala mu ngeri gye basenzekamu obubonyere mu ssomo ery'okubala. Okunoonyeza kukolwa mu disitulikiti okuli Wakiso, Lubirizi, Kabarole kosa disitulikiti ya Kotido.
Nolwekyo okuva gavumenti yatandika program ya Universal Primary Education 1997, Universal Secondary Education 2007, waliwo ebintu ebirungi nnyo byetutuuseeko naddala okulaba nti abaana baffe abasinga kati aba primary bali mu masomero, ba secondary na bali mu masomero, naye waliwo ebizibu. Ebizibu byonna tubimanyi bulungi, ekyo gavumenti abaana abo tebasobola kusoma na kuwandiika. Nolwekyo gavumenti yateekako programs bbiri, emu bagiyita early grade reading, okulaba nti twongeramu amaanyi, tutendeka abasomesa, tugule ebitabo basobole abaana bano abatono abatasobola kusoma bulungi basobole okusoma. Pologulaamu eyo weri egenda mu maaso.
Akuira ekitongole kya Uwezo, Mary Gritty Nakabuga, ategeeza nti gavumenti n'abawala abavunaanyizibwa ku nsonga eno basanye okukozesa okunoonyeza okwakolebwa n'ebyakuvuddemu okuteekawo enkola n'amateeka ebinaasobozesa okuyamba kubasomesa abazadde n'amasomero kuzo tundi birimu amasomero okukyusa enteekateeka n'omutindo gw'ebyensoma mu Uganda.
Naye ensera ezisinga research eyo baddata eva mu kunoonyereza okwo ebizuuliddwa mu kunoonyereza okwo oluusi bisigala mu institutions ezo oba ne bagiteeka ku mutimbagano, ne kiba nti omuntu bw'aba talabye ku mutimbagano tasobola kumanya nti okunoonyereza okwo kugyekuli. So ekisinga obukulu kye twagenderedde kwe kulaba nti tusaawo enkola nti singa wabaawo okunoonyereza okuba kukoleddwa, abantu abakwatagana ku kintu ekyo ng'ekyebyenjigiriza basanga ne bamanya nti eno research bwetyo gyeri, maybe ne bagikubamu n'ebituli oba ne bakugamba nti wano mwali badde mulongoosaamu oba ne balaba ebivuddemu nti bisobola okusibwa mu nkola, ne wabaawo okulongoosa mu ngeri abaana gye basomesebwamu.